Kanike, umakhulu ufuna ukwabelana nathi ngesi sikhumbuzo. Ubusazi ukuba uhlala exelela abazukulwana bakhe ukuba bahlambe izandla zabo ngesepha emva kokuphuma kwindlu yangasese. Ewe, uthi kukho iintsholongwane ezifihlakeleyo apho ezilungele ukusigulisa sonke. Umakhulu unobulumko kakhulu, ungutishala. Umakhulu ukwayinkokheli yoluntu, udlulisela kubahlali izifundo ezibalulekileyo malunga nokuziqhelisa umkhwa omhle xa besebenzisa izindlu zabo zangasese. Bayaqonda ukuba inkunkuma efana neenapukeni ezisebenzileyo ayinandawo apho kubo. Iinapukeni kunye nenye inkunkuma zinokulahlwa kwiindawo zokulahla inkunkuma ngokuthi zombelwe nzulu okanye zitshiswe kumngxuma. Ukufumana iingcebiso ezibanzi kunye nezixhobo malunga nococeko olukhuselekileyo, jonga kwiwebhusayithi yeSebe lezaManzi noGutyulo, i-DWS ngamafuphi. Ngapha koko, umakhulu ufuna sihlale sikhuselekile kwesisempilweni. Khumbula, uGutyulo yindima yomntu wonke.